remember where you got from. Zambian music powers, don't see old.
Ah, baby. Wenzo una mungo za kankala. Mungo mwamene wenze kudala. But you know, mami. Hey, papa.
Tumbali zoni za kwako. Walipopo kati nkama. Full stop ni wa full stop. Walipisari ya simama. Tumbali zoni za kwako. Walipopo kati nkama. Full stop ni wa full stop. Walipisari ya simama. Lefwaika fote ngombe. Lefwaika fote ngombe. Lefwaika fote ngombe. Hati yanzi wa wina inonge. Lefwaika fote ngombe. Lefwaika fote ngombe. Lefwaika fote ngombe. Hati yanzi wa wina inonge.
Ni fuku ke vyonze vyoni pointi shire kawa shulu ke pari weta wapita tenti wa ipure ponze wapita wa mokuri lalipure pari wapaka fwe ngombe pote kabike pole fata vita tu waka tote bamo nara chika tulira konza wa mano waka rumda waka rito waka ponze.
I don't think you fuck a di fiakade. I don't think you fuck a di fiakade. I don't think you fuck a di fiakade. Fota di shamira mubudi mbwakade. Apa what is what? What is this? Best card, quote by the edity. Musa nanga was pupetiti. Ponde piki de inish fiamiti.
Ule fwaika fote ngombe. Ule fwaika fote ngombe. Ule fwaika fote ngombe. Kabike pole vivata mitatu waka tote.
Ule fwaika fote ngombe. Ule fwaika fote ngombe. Ule fwaika fote ngombe. Was teki mokude de the old day.
Baby, wenzo una mungo za kankala. Mungo mwamene wenze kudala. But you know, mami.
Yo, po too much. What if we said yes, you're too nice. No, na compare too hard. You wait type before a assurance. Stand solo formation. Pakalale wa banga contention. Director wa kumizia miwe. Cook banga collection. Cook fire and gun is a tana walantunka papin. It's okay. Na la bembo cafe. Mwalande mbishafe. Na Simoni wafe mlenyobe. Chifani mami kumofina benyobe. Zambezi nina zambezi. Haifofu yumo so tunya baby. Kumbali zoni takwako. Walipopo kati nkama. Fustopu ni wafustopu. Walipuisele ya simama. Kumbali zoni takwako. Walipopo kati nkama. Fustopu ni wafustopu. Walipuisele ya simama. Lefwaika fote ngombe. Lefwaika fote ngombe. Lefwaika fote ngombe. Hati yandi wa wina inonge. Lefwaika fote ngombe. Lefwaika fote ngombe. Lefwaika fote ngombe. Hati yandi wa wina inonge.
Remember we